When I wake up the morning, I'm thinking about you. Where are you, my baby? I'm there for you. I got out everywhere, don't know where are you. I'm gonna go crazy, baby, I love you. Yeah, nishazunguka kwa machinga Kariako. Oh, nangaika, angaika. Natoka Tegeta hadi Mbagala kwa Ngoko. Kichwa na chekecha, chekecha. Nikianza kukufikiria, mwenzako silaki kabisa. Nipengo kubwa umeniachia, usiku silali na kesha. Umelipacheka, gogo, moto nilateketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakuni pepea. I'm nothing without you, baby, I need you. Where are you? Where are you? Baby, I love you. Yeah. Kama kinda landega lofiwa au mtoto alokosa mama. Na waza nani huyo alotunukiwa kukupata we kimwana. Unanichanganya kabisa sielewi.
Oh, oh, sielewi.
Nona mapicha kwako ni shafeli.
Oh, oh, shafeli.
Na kama unanisikia naomba urudi. Na kama nilikukosea usama inabudi. Binadam simkamirifu nitakosea. Unisamehe tuweke sawa. Nipetam kupetam sote zimepotea. Nikeza kukufikiria, mwenzako silaki kabisa. Nipengo kubwa umeniachia, usiku silali na kesha. Umelipacheka, gogo, moto nilateketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakunipepea. I'm nothing without you,